Ekitongole ky'ebyebuuzo mu ggwanga ekyayaneibwe kifulumizza ebyavudde mu bibuuzo by'abayizi abaatuula siniya ey'okuna omwaka oguwedde nga bino biraga nti abayizi baakoze bulungi okusingako omwaka oguwedde. Guno gwe mwaka ogwokubiri abayizi ba siniya ey'okuna okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo mu nsoma empya. Era abayizi abawerera ddala 2,299 be baatuula ebibuuzo byabwe omwaka oguwedde, nga ku bano abayizi abakola 552.7% ku buli 10 b'abawala, ate bo abalenzi bakola 47.7% ku buli 10. Bw'abadde ayanjula ebyavudde mu nkola y'abayizi mu mwaka oguwedde nga babadde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga e Nakasero, abawandiisi w'ekitongole ky'ebibuuzo mu ggwanga Daniel Dongo ategeezezza nti ku bayizi abaatuula ebibuuzo bino, abayizi 228,628 bo baakoledde ddala bulungi era nga basobola okweyongerayo mu siniya ey'okutaano. Ssentebe wa UNEB Celestine Obua alaze obulungi bw'ensoma empya eyaleetebwa era n'ategeeza nti omwana emwongera okuyeeya awamu n'okuzuula ebipya obutafaananako n'ensoma enkadde.
The 2025 stadium was more familiar and our capacity greatly improved. I thank the executive director and staff for the hard work that has enabled the release of the results of the second cohort of candidates under the competence-based curriculum. Mama, being the results of the release of the 2024 examination, I stated that the competence-based curriculum was a good one. This was from information gleaned from interactions with some stakeholders. Last year, the board undertook a study to get empirical information on the benefits of the competence-based curriculum from the perspectives of the school administrators, teachers, and learners themselves.
Era wano w'asinzidde n'alaga ebirina okwongera okuteekebwa mu nkola abasomesa, abazadde awamu n'abayizi.
The study revealed some gaps that may impact the teaching learning process, and this includes inadequate libraries with internet facilities that the learners need to aid their research. Large class sizes. Both teachers and learners who participated in the study out that this makes it difficult for teachers to attend to learners who may not have expenses associated with project work. Inadequate time for learners to do their research. Here they appear to suggest that classes should end earlier. The possibility of this could be explored. And the other issue was the integrity of the continuous assessment course. The teachers in this study